www.kwachadivine.com.
So I'm squatting and now Ajena if it's on the abuela. Yo, Ajena. Ati mambo na salila kumanka wa imakula makanika lingalila misonze kumango tsika kukanika kupili lantima wanga kutamanga kukanika kukwila omaka tendele usaka nikaesa ndrebo ndeka panalibe omaka pano wandiswe lantima kundika mundima pano basize kuyenda ngini zanga zango ima ndiwe nkazi wantundu wanji osazi wachomwe umafuna chidi jose ndinkachita monga ine yomamuna basipantima osazi wangango funa kunde yuza kundigela nkundisi ya jisoni osakumeza. Kulila ndi kungo fila peni peni ndi nkati chikondi chatu chafika pa ndi peni peni panali beso wina ndi nkakogonda zeni zeni lelo kungo ndi tao panda ifugwa no cheni cheni wandeta isantawi chikumbunti machiku gwile unali chintu jomwe chidi changa chonse ya petfo ukango yenda mutu manga ngati chipenso zima kumbuka kundi uzo mandikonda be malonji zano wajogu lumbila suza ponda be zonse zili kuti ntima manga moto malonji zano wajango sanduka maloto.
Mesa unkati, ugaseke mazoa, umawona dinye. Mesa unkati, ugaseke mazoa, umawona dinye. Umangufuna kuniyuza, unagisela santima. Umangufuna kuniyuza, unagisela santima.
Kapena vuto mdine, mwina vuto zokamba anzako. Udaseta kalile na ufusapo kangapo anzako. Unayamba kucheza na ondi mbola ndi omu ya kukusisa kutungo ndijela do. Bebe fofo yu mchani chomwe sinapange ndeku bweze la kwake wakaniza ondi lange pamile ndika foga chonde uka nande uza osade kungo ndijela nkundi siyota ndi yuse zakulila mwe wanga wanse ine wamfa kungo ndi bela bela chikondi changa ndiwe mbafa ndiku kanika no kumfesa ntima manga moto malonje zano wajango sandu ya
mabesa.
I am Sir Record.
Download on www.kwachadivine.com.